trap. Yeah, the animal, goddammit. Bounce back nairi ngoma noma. Back shot kisha waka na mkariona. Hawa na neno dusha teka wanajua mbona. Legendary way back chama na kambona. Hustle hard watoto wasiko sedona. Moto mkari kama stima ripwa transformer. Wagonjwa hatu bimi tunajua ngoma. Hiri gomola limefunga na Sodoma. Chapa rapa washa na saa kwenye ulingo. Kaki chin black shade chit chini timbo. Black shake na unaduitu na ulingo. Na kuchapa na kubeba kicha chapa fimbo. Ching ching na kurudisha sire sama bling bling. Batarisi halisia kwenye picha blue screen. Macho kama Chinese bongo imeja green. I'm killing you softy Rowland Hills.
Yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko. Yako yeah, yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.
Nani kwa na mnafanya mnachofanya onke. Lile toto sijui nani kalidanganya onke. Mafia sijui tina lolote mnadanganywa. Mnageza so hamjui na vifanya onke. 1, 2, 1, 2, mic check, mic 1, mic 2, mic 3, mic 4,
focus.
Mic 5, mic war, black low, bad boy, black Eric Presidente, black Ile Mafia, black Eric Kinyos. Nanyo Akira Mapepe, Bob Chula, pigwe macheke, usitake ni cheke, wahenga walideso, wapa sorry usirete, chakanya mbete, kijeshi mkuu shot shot kulia, ona watoto wamechanza kulia, haste haste bahindi slow slow, kapake mate tayari umesha shusha choro, ro, ro.
Yeah, 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 pisha mbele na pita kakako, pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako jeje. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.
Do boss kwenye blood kama dad. Panda shuka kama tanyuka na utoke maridad. Iron man chuma kwenye buwa dina mshari jua. Kaz kaz shusha mfuwa washa moto washa jua. Onye face na punja kama blick kwenye less. Siote test mendo onye jina kinya na kinyes. Kino sio mwepesi mwana ndume naweza fuga na kuchunga na kiboko kwenye pens. Yes yes tattoo maneno ya kibish kwenye row 1 2. Tunazungusha shish kwenye ndo 3. Anaitaka babarish bari roki bantu. Kama mechanjia ndis kwenye hole. Funny in it, funny, funny in it, funny, funny, yeah, yeah.
Back from the roots, from the roots, from the roots. Yeah, yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako jeje. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.